say
Zenwap.com.
Spank magic.
Good
morning, afternoon, evening, idiots, and I go my soul.
Shinda munguru chikuru ni weekend. Kuma padi kwa chimuntu na defense. Biazi mwadishi ba preference. So before she la tolo kila deep end. Ushe kulifia loko. Fuzi. Ushe kulifia loko.
Kamane nilipe, sina funone kachimpwena. Na step we machinja kamane kakangena. Apo nishibaya njine na shindiriza na count. Baru anda siba nyanganya wa mount. Yazi bwelela ya mushe machiki. Ye ya bwela na chikwela ni ya pasa machiki. Kupanga black table ya mabotolo ya green. Kono answer message sana basin. Hey life in fire, ngole fanji zoko, you know what I mean.
Shinda munguru chikuru ni weekend. Kuma pali kwa chimuntu na defense. Biazi mwadishi ba preference. So before she la tolo kila deep end. Ushe kulifia loko. Fonzi. Ushe kulifia loko.
Kachini kachache dry clean. Injini idira kuma 18. City kuma na rapid ticheza. The night is still young, ubla kanoti peza. Location tichinja every hour. Fopungisa magero ndi 7 yaba. Pata paka night kalinoda. Tanti zeto kamu club utivao na bakuma order. Kugona tizi no uka tizi. Jikambo utira tima kalako busy. Hey life in fire, so nikabwela ya hope pichitika please.
Shinda munguru chikuru ni weekend. Kuma pali kwa chimuntu na defense. Biazi mwadishi ba preference. So before she la tolo kila deep end. Ushe kulifia loko. Fuzi. Ushe kulifia loko.
Ushe na chidira. Ukomuli ushe na chidira. Injise na chidira. Ushe na chidira. Ushe na chidira. Ukomuli ushe na chidira. Kuna isa finga na chidira.
Kwa chimuntu na defense. Biazi mwadishi ba preference. So before she la tolo kila deep end. Ushe kulifia loko. Fuzi. Ushe kulifia loko. Ushe kulifia loko.
Cooper the swag we in the beauty. Mr. Samu Musata. Fashion is a god.
Pass beats on the 1-2.
Mr. Ben on the TMB. Shoni Maloney. Bad guys in the pew pew.
Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen.
Zenwap.com.